poto sap nogay on be kabe jetti don pol be nabbe mo kasaria pol nato e kander sare corinth yimbe corinth ben harno hunji e jius be wonno be horejo mabbe on don on tampini pol mojano jemmare go annabi isa yewti pol wi'i to wota a hulu yewtube ta accitu few ila wonde mada hay goto wawata wadugol mako boni on tuma pol jodi e der den sare e yimbe buy holi ngal nelal makko nyande go jius be ben nangi pol nabbe mo kasaria be wi'imo emo jannude penale kono ko woni wo horejo mabbe on don on alano e jentade o yaltini be fof kander suru nyawirdu yimbe korintian be ben be pi horejo mabbe on kono pol wawno futade alla wawa e jonnude goddo bawdi pi yewtere hayka boneji watta